Yeah.
Oh, 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 oh. Kama mazima, umefanana na mimi. Oh, mwenyezi kani bless. Nasimama wima, wana baba ndiyo mimi. Eh, goja kwanza Dr. Nesi. Moyo wanienda resi. Mimi ngoja miaka miezi. Chinjambuzi ya salio. Leo nafuta dosari.
Tingisha, 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 tingisha.
Baba mujomba,